asiporinda mji, yeye urindae akesha bure, akesha bure. Mwana asiporinda mji, yeye urindae akesha bure, akesha bure. Mungu asiporinda mji, yeye urindae akesha bure, akesha bure.
Akesha bure, akesha bure.